Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioachuveo.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kuvugwaho byinshi, noneho ngo yaba agiye kuzaba mu mpera z'uyu mwaka w'2018. Mu bihe byashize amatora muri icyo gihugu yagiye akurikirwa n'imvururu ndetse n'urugomo, ibyo bigatuma abantu bibaza niba amatora y'uyu mwaka azaba mu ituze no mu mahoro. Perezida Joseph Kabila wagiye ku butegetsi mu mwaka w'2021 yagombaga kuba yarashoje igihe cye yemererwa n'amategeko ku butegetsi mu mwaka w'2016. Mbere y'uko icyo gihe kigera, Inteko Ishinga Amategeko yatoye itegeko ribuza amatora y'umukuru w'igihugu kuba hatabanje gukorwa ibarura ry'abaturage batuye igihugu. Ibyo byakurikiwe n'imvuru n'urugomo biviramo Komisiyo y'Igihugu y'Amatora gutangaza ko amatora azaba mu mwaka w'2018, biba byongereye Perezida Kabila indi myaka 2 ku butegetsi. Buri gihe uko habaye ibibazo, abaturage nibo kenshi bahagirira ingorane kubera umutekano muke n'ibindi. Benshi baricwa, abandi bagahunga cyangwa se bagakurwa mu byabo. Aka karere gakunze kwibasirwa cyane nako mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara za Kivu. Ese ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo amatora muri Kongo akorwe mu ituze n'amahoro? Nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu barimo n'abanyapolitike muri icyo gihugu. Kuri telefoni kuva Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turi kumwe na senateri Moise Nyarugabo. Bwana Nyarugabo, ikaze cyane ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi n'impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere, Ntanyuma Rukumbuzi Delphe, uri mu gihugu cy'Ubuharandi. Bwana Ntanyuma akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam muri icyo gihugu cy'Ubuharandi. Bwana Ntanyuma, nawe ikaze cyane muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Bwana Edi.
Reka duhere kuri senateri Nyarugabo. Amakuru atugeraho nuko ibyo byose amatora agomba kuba mu mpera z'uyu mwaka. Mwebwe nk'abantu bakurikirana hafi politike y'icyo gihugu, ayo matora murabona azaba?
Bikurikiranye n'ibyo tubona, kuko twe turera kubigaragara. Bikurikiranye n'ibyo tubona, birasa naho amatora noneho azaba, kuko ibyangombwa byose bisa n'ibiri mu byegerana. Icya mbere cyari gikomeye kugira ngo amatora azabe kwari ukubarura abazotora no kubandika gukora urutonde, gukora liste abantu bazatora, icyo bita fiche electorale. Ni umubare w'abantu bazatora, ni naho bazatorera, na province bavamo, n'uturere bavamo. Mbese icyo nicyo gituma parlema ishobora gutora itegeko rijanye no kugabanya imyanya ya parlema ku ma province ibyo bita repartition de siège ibyo rero byarakozwe arole macyangwa se kubarura abaturage abazotora byararangiye habonetse ko abari tayari kuzatora ni miliyoni 46 n'abantu miliyoni 46 abo rero ibyo birangiye urumva ibisigaye ni ukuvuga ngo Sena izazane itegeko igabanya iyo myanya imyanya ya kubantu uko bibaruje mu ma province yabo no mu turere twabo tumenye ngo Kinshasa hagomba kuzatorwa abantu 50 Norkivu 40 cyangwa se 50 nandi ma province bityo ahaza aho bazatora 30 20 40 cyangwa se 15 bityo ibyo bimaze kurangira ndumva nta kiba gisigaye abasigaye gusa kugira ngo leta ibone amafaranga ahagije bakoreshe bakurikire calendrier bavuga ngo umunsi munyanaka abantu bagomba kuza kudepose amakandidature gutanga amakandidature yabo hanyuma rero komisiyo ikurikirana iby'amatora igakora amakomande ibigomba gukoreshwa ibyo bita makit no kuzayashita mu turere twose amatora azabera ariko ibyangombwa bijanye n'amategeko bijanye no kubarura na fiche electorale numva bisa n'ibyarangiye byose biri hafi kurangira itego n'iyo isigara ko ryo ntabwo ryatwara ukwezi umunsi guverinoma izarizana muri parlement mu kwezi kumweza baryatowe noneho bijanye n'amategeko birarangiye hasigara iby'amafaranga no wenda n'ibindi tutazi iby'umutekano ni nk'uko mbibona niyo mpamvu mvuga ko nyine nta gihindutse bisa naho noneho kumpera z'uyu mwaka amatora ashobora kuba
kubijyanye n'ibyo by'amafaranga barukomojeho mu minsi yashize ndibaza ko ari muri iki cyumweru cyangwa se mu mpera z'iki cyumweru ministri ushinzwe itangazamakuru yavuze ko amafaranga ajyanye no gutegura amatora ahari ntago bazakenera amafaranga ava hanze ibyo niko namwe mubibona
urumva nge nkora muri parlement ntabwo ni muri gouvernement barabikurikiranye natwe twumva ko guverinoma yanze amafaranga ava hanze ni uburenganzira bw'igihugu kwanga imfashanyo cyane cyane ku bijyanye n'amatora kuko amatora akunze kuba mu bibazo bya souverainete abantu bavuga ngo abatanze amafaranga bagashaka kubigiramo uruhare niko tubyumva ariko hagataho kuvuga ngo amafaranga yose arahari ibyo sinshobora kusinzira wenda ndumva ari engagement ya leta kuvuga ngo izayashaka ariko ntabwo aba hari hasanzwe ngo araho arategereje kuko ni menshi cyane ntabwo muri budget y'umwaka umwe ayo mafaranga yose yaboneka ariko nyine ni ukuvuga ngo hari ibyo leta izibuza hari ibyo izigomwa hari izindi programme leta izigomwa kugira ngo amafaranga yose aboneke bibaye ari uko bigenze kuko numva ari amafaranga menshi cyane atoboneka muri bijya y'umwaka umwe ariko kugeza uyu munsi hari amafaranga menshi leta yamaze gusohora wenda igihe naherutse ku raporo naherutse yaramaze gusohora miliyoni 366 ariko hashize nk'amezi andi mezi wenda nk'atanu urumva kuri uyu munsi wenda amaze gusoka imiliyoni wenda nka 440 cyangwa se 500 numva wenda ndasigaye niyo leta igomba kubona hasi nyine miliyoni 400 y'amadolari ubwo rero kuba leta yaranze amafaranga avuye hanze nayo yarabitekereje izibyi irimo gukora izi naho izo yavanze
bwana ntanyoma nk'uko byumvishije senateri aravuga ko uko abona ibintu afite icyizere cy'uko amatora muri Kongo noneho azaba wowe ubibona ute bwana ntanyoma
yego
yego
Nambise ngo murakoze munyane manze nsuze senateri Moise.
Narakumva.
Nagira ngo ngaruke kuri cyamwari mumbajije njewe nk'umuntu ukurikirana ibintu ku ruhande utari umunyapolitike nda ndizera ko na honorable Moise atari umunyapolitike wenda woza muri kadri ya abapolitike baza muri za guverinema. Nekereza ko umuntu arebye uko ibintu bimeze ubu nyine yo chaka kwemezanya nibyo honorable Moise avuga ko wenda amatora azaba, ariko nagira ngo ndewe uko mbireba nuko mbona uko ibintu byagiye bikurikirana umuntu atokwemeza neza ko uyu munsi hari ibimenyetso bihagije bifatika byemeza ko amatora azaba. Aya matora yagombaga kuba muri 2016 hagiye gushira imyaka ibiri, ubateganyijwe kuzaba ku minsi 23 y'ukwa 12. Icyo gihe neza amezi imyaka ibiri zabirangiye. Aya matora yabanjirijwe n'ibiganiro byinshi byagiye biba abantu bagira ngo abanyapolitike bagira ngo barebe ko babona igisubizo ku bibazo binini byari bihari, ariko ibyo ntekereza ko wenda bikihari bitari byanabonerwa n'umuri. Ikibazo cya mbere nyamukuru nuko mu matora hagenda havukamwo ibintu bimeze nk'imvururu na violence. Ndahamya neza ko ubu ngubu haba hari igisubizo kimaze kuboneka gihagije, uburyo ukuyemo wenda pression iva ahantu henshi hatandukanye. Ntawakwizera neza ko uyu munsi icyo cyamaze kubakwa ku buryo bwiza, noneho abantu bakwizera ko n'amatora naramuka abaye imvururu zitazongera kuba. Hariho n'ibyo abantu baba batekereza byaba bishoboka bigoye gusobanura bivugwa n'abantu benshi, ariko wabireba ntubibonere ibihamya byinshi nabyo nk'aho bitaragaragara neza ko bifite ibintu byinshi byakozwe kuri byo ku buryo umuntu yavuga ngo noneho amatora agiye kuba. Icyanyuma nari ngiye kugarukaho cyari icyo ngicyo cy'ifaranga. Buriya bije ya Congo y'uyu mwaka wa 2018 igaruka ngira ngo ku ifaranga zigeze z'amadolari miliyari nka 5. Nacyo ntekereza ko ari ikindi kibazo umuntu atakwizera neza ko Congo izaba ifite ubushobozi bwo kugaramiya amatora yose azaba angana kuriya, kubera ko azanakorwa akanakorerwa rimwe. Ariko urebye uko context imeze ubu nyine, nuko ubona abantu bose basa n'abahaye bitegura bagenda biyegeranya bagenda bakora ibintu kwabona bigiye kusa naho bigana ku matora. Ariko reka wenda ntaza gutinda, iyo njewe ndeba ibibera muri Congo nuko mba mbona abanyapolitike benshi basa naho batayiteguriye. Wenda sinzi nitsa kubona umwanya ndaza kubona uburyo wenda no kidevelopa, ariko iyo mbarebye benshi bamera nkaho batayiteguriye. Ariko politiki zitegeka abantu kuvuga nibyo wenda batemera ko ari byo byari bikwiye kuba bihaye bikorwa. Murakoze.
Urakoze cyane bwana Ntanyoma. Senateri Nyarugabo Ntanyoma yaravuze ikibazo kijyanye n'imyiteguro, akomoza ku kintu kijyanye n'umutekano ko ugomba gushyirwaho abantu bakagira icyizere muri ayo matora, ntibibe nka ya yindi yabanjirije agiye kuba aho yagiye akurikiranwa n'imvururu ndetse n'urugomo, abantu gutakaza ubuzima. Wowe iyo ubirebye ubona uwo mutekano hari ku buryo amatora yaba mu mucyo no mu bwisanzure?
Ndumva narena nabivuze nimba mwantegere neza, nanavuze ko ibibazo mbona bishobora gutuma wenda amatora agira ibibazo, numva ari impamvu zibiri. Iya mbere ni y'amafaranga, iya kabiri ni y'umutekano. Kuko uyu mutekano yo nta maelema tuyifitiye ndi tuyimetirize ndi tuzi ukwayo uko igenda, uko bizaba bimeze mu mezi atandatu, uko bizaba bimeze mu mezi umunani, uko bizaba bimeze mu kwezi kwa 12. Ndi twabeshya ngo tubabwire ngo tuzi neza uko bizaba bimeze. Niyo mpamvu navuze ko ibyo bishobora kuba mu byobuza amatora kuba wenda umwuka ubaye mubi uhindutse. Ariko n'amafaranga nayo nanjye navuze ko ari menshi ikurikiranye na budget ya Congo, ko budget y'uyu mwaka yonyine itovamo amafaranga ahagije yo gukoresha, donc amafaranga yose asigaye gukoresha ibisigaye bitarakorwa ndabona budget y'umwaka bigoye niyo mpamvu navuze nti wenda leta nayo kugira ngo yange amafaranga yo hanze haraho yibi yabonye ayandi yibikije ishobora kuzakoresha kugira ngo ibyo bive mu nzira ibyo umutekano byo biragaragara ko nyine hari ahantu hagiye haba umwuka mubi hari umwuka mubusanzwe muri Nord Kivu majyaruguru yayo ahitwa za Beni na Butembo aho ni ahantu kabisa hari ibibazo bikomeye hari umwuka mubi warusa n'utangiye kugabanuka muri Kasai ubu birasa naho bimeze neza gahoro hasigaye ibibazo nashobora kuba ngo ni ibibazo humanitaire ariko umwuka mubi nyine w'intambara urasa naho warusa n'uhagaze ariko hashize amezi nkangahe habyutse undi mwuka mubi muri Ituri muri yari isanzwe ari province orientale aha naho n'ubu hashize nk'iminsi nk'iyinga rimwe wenda bitangiye guseceka ariko naho ntibirizerwa neza ko birangiye urumva hari n'ahandi ataravuka intambara ariko nyine usanga hari impamvu zotuma haba ibibazo nko muri Sud Kivu iwacu urumva amakuru ahaturuka ko hari imitwe myinshi ndetse imyinshi iba mu bihugu bibanyi ishobora kuzaduteza ibibazo ariko reka twizere ko leta ari kihaye ibikoraho icyo gihe kizaza kugera ayo makimbirane n'iyo mitwe wenda byaratorewe umuti noneho amatora akaba ikibazo kindi yavuze cy'umyiteguro ibyo byo ndagira ngo mubwire ko ni ukuri ariko ureba kandi n'amaso ukuntu ibintu bimeze biragaragara ko abantu batangiye kwitegura ku munsi wa mbere ku minsi 26 y'ukwezi kwa gatatu nibwo ministre wa ushinzwe intege ubutegetsi bwo mu gihugu interieur yagiye kudepose kuri seni liste y'amaparti politiki byama bizo byemewe mu gihugu bigomba kuzoba amatora ndetse n'ibyama byishizwe hamwe donc ibyo bita regroupement iyo liste yaratanzwe tayari kuri iyo liste yaratanzwe ni ukuvuga ngo asigaye gusa kuvuga ngo nyine batange iminsi amakandidature azoba depose kandagira ngo ngira icyo mbivugaho nuko buri gihe amatora asanzwe ajya surprendre abantu amatora azarindaba kugeza iminsi ya kampanye bamwe bakivuga ngo ntazaba abandi ngo azaba bamwe bitegura cyane abandi bitegura buhoro ariko nyine ntako tuzabona ko abantu biteguye kampanye itaratangira niho abantu bose uzabona batangiye kwiruka banyura mu baturage bagaragaza nyine gushaka amajwi ariko hagati aho inzitizi zo zirahari ariko se leta izazishobora izivaneho amatora abe cyangwa se zo zaba nyinshi ziyabuze ibyo ni ukuri numva nta muntu wabivuga kuri uyu munsi ariko ibigaragara ku maso ubona ibyo leta ikora biragaragara ko bishoboka uko niko nashobora kubivuga
senateri Nyarugabo na Delphe Ntanyoma mugume kuri telefoni reka twakire n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bababaza kuri telefoni dufite Fidel Wirweneza
Wirweneza si rya Amerika
uri hehe
ndiye mu Rwanda kuri ubu
ikibazo cyawe
ego igihugu cyanjye ndi umukongomani nashaka kubaza gushimira kwanza Voix d'Amérique cyo njyewe nshimira kandi Moise Nyarugabo ni umuntu wacu cyane dukunda kandi twemera cyane nagira ngo maze eske Nyarugabo Moise senateri waba ukuntu uzi situasiyo ya Congo urayiruzi ukuntu imeze province presque zose twebwe nk'abaturage bo hasi nitwe tuba tubizi cyane wenda mwe mwamwibereye za Kinshasa ariko kureba ukuntu umutekano umeze za Kalemie za Sud Kivu no Kivu ahantu hose ubona hasa nahameze kuri abaturage bagwaye imitima barasa nkabiteguye ikintu gusa bafite ubwoba mu mitima nagira ngo mpaze mubaze ikibazo cya mbere cyose kuko murashobora kutwizeza iki nk'abantu ba leta ese twitege kuko amatora kwa zuba kuko inzitizi zo turazibona zirahari cyane cyane kugira ngo tubaze tubaze abayobozi icyo kibazo hanyuma icya kabiri ni ukugira ngo tubaze turimo turumva amakuru yuko barimo bashakisha inzitizi kuri Moise Katumbi ni umuntu wari guverineri wa Katanga twemera twese cyane abakongomani benshi dukunda kandi tuzi ko ari intwari ashobora gukora ikibazo eske murashobora kutubwira nibyo kuko harimo baravuga yuko adashobora kuzitoza kubera ibyo kibazo cya nationalite bavuga ko ari umutariyano icyo ni ikibazo cya kabiri hanyuma bahita ntanga intererano yanjye nkavuga nti nyabula leta yacu irimo abo batumire dufite turaje kwa abakozi ba leta mugerageze rwose mudufashe nimba mwotubwira president badukorere bishoboka byose amatora azobe mucyo ntakabe nk'ubumwe turimo kumva hagatora abaturage gusa mu migi abandi mu byaro iwacu murenge n'ahandi hose za akademi mu ntara za rwego n'ahantu ku buryo abaturage bashobora kuzatora gusa amatora gusa ni abaturage bari mu migi kandi leta ifite ubushobozi bwo kubikora no kubirukana ariko ntabyo ishaka kuko ishaka ngo bizatora amatora bavuge ngo habaye umutekano muke amatora arapfa rero abanyapolitiki kumwe bagumaganye. Murakoze
urakoze cyane Fideli senateri Nyarugabo.
Yabaje ibibazo twari twavuzeho ariko reka tugaragaze kubisobanura tumusubize ni ikibazo cy'umutekano mu by'ukuri. Icyo kibazo sinababeshanye ngo ifite igisubizo gihamye nk'uko umutekano zawo umeze mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Ariko kandi ndabizi neza ko Kalimi hari ibibazo, Kasai hari ibibazo, muri Sud Kivu nabivuze ko hari imitwe imwe yitwaje ibirwanisho iva mu Rwanda yindi iva mu Burundi. Muri Nord Kivu hari iva muri Uganda ndetse no muri Ituri hari iva muri Uganda no muri za Hotwell na Bazwell na Ituri ayo na ma province yavutse muri province orientale yari sangwa province orientale hariho ndetse na bara abasirikare bo muri Sud Sudan ndetse n'indi mitwe na itari ya leta itari izo irwanya leta ariko nayo ikomoka muri Sud Sudan. Urumva aho hose biragaragara ko hari ikibazo cy'umutekano kandi saho honyine nahandi wenda tutavuze usange ni hari nk'ibindi bisa n'ibitutumba ibyo biragaragara kandi turabizi. Ariko icyo nosubiza nuko no muri 2006 ubwo amatora yabaye ya mbere naho nuko byari bimeze hari abamayimayi impande zose hirya no hino nanjye ubwanjye mugiye nakoraga kampanye hari aho ntashoboraga kugera kuko hari ntera hamwe FDLR haraundi hashoboraga kugera ko hari abamayimayi ivyo nyine uko niko byari bimeze muri 2006 habe no muri 2011 2011 yego byari bimeze neza kuruta muri 2006 ariko naho hari ahantu hari n'amatora atabaye kubera ibibazo by'umutekano niyo mpamvu mvuga ngo wenda ntibizategereza igihe azaba atafite nahantu na kamwe hari akabazo muri Congo arwo amatora azaba ibyo bizatugora. Niyo mpamvu yego leta igomba kugira icyo ikora kugira ngo abantu bazotore bisanzuye hari amahoro kandi bishobotse hose ariko hari n'igihe hazaba hamwe na hamwe hari utubazo ariko amatora akaba. Uko nicyo gisubizo nutanga ku kibazo cya
Fidel cy'umutekano.
Ikibazo cya kabiri cya Moise Katumbi ndamuzi turaziranye igihe ari guverineri muri Katanga nari senateri n'ubundi nari depute turaziranye muzi nka guverineri muzi nk'umuntu watowe n'amajwi menshi cyane muri Katanga nk'umudepute national ndetse agasura akitoza nk'umudepute provincial n'amajwi menshi cyane agahitamo kutaba depute agahitamo kuba guverineri akitoza kandi agatorwa nka guverineri uko niko muzi ikibazo rero ndumva nta kibazo ikibazo giye kimuvugwaho ikibazo kiri mu kuvugwa mu marezo sosio mu sinzi ko nayita marezo sosio zeza
mbuga nkoranyambaga
na za WhatsApp muri social media ntabwo kiraba ikibazo cy'amategeko kugeza uyu munsi kurubwo rero icyo nyangifashe nka rumazi nka marimere numva tutagitindaho ariko kiravugwa cyane icyo navuga nuko kugeza uyu munsi nationalité ya Congo ari nationalité bita ngo ni une exclusive nimwe ntawushobora kwitungana iyindi ngo mu gihe ufashe iyindi ubutakaje ya Congo uko kugeza uyu munsi niko amategeko ya Congo avuga njyewe nimubagerageje gusaba kugira ngo twemere double nationalité cyangwa se nationalité niche kuko dufite igihugu Kigali ntabwo bako abantu bazakirenga bazabyigana kandi abantu nibwo butunzi bwa mbere njyewe ntasoni ingira zo kubivuga bora mbisaba no mu manama yose hano ariko ntibiragerwaho mu gihe rero bitaragerwaho umuntu ufite ikibazo cy'uko yafashe iyindi nationality byomugora habe nubwo hari abandi benshi tuzi bazifite ariko noneho ugiye bigeze ijya amatora hari ababikoresha nk'uburyo nk'iturufu yo kumubuza kwitoza icyo gihe n'amategeko nyine yobagora habe nubwo hari abandi boba bayafite andi manationalite wenda badafite icyo bagoyeho leta se cyangwa badafite icyo bagoyeho abandi bantu wenda icyo gihe leta yohumiriza ariko mu gihe bigaragaye bibaye ukuri ko izo nationalite zindi azifite cyangwa se yazigize icyo gihe byo mugora kuko hari abo bikoresha nyine kugira ngo bamubuze kandi ni nka kurya bavugaga ngo ngugire imana n'upfusha umuburanyi noneho umuntu wenda wabonaga ko yo mugora mu matora akababonye iturufu yokoresha kugira ngo nyine amubuze kwitoza urumva muri politiki ntabwo ari idini numva abo bikoresha abo babifite mu nyungu ariko kuri uyu munsi aracyara amagambo ya rumazi aracyara amagambo y'ibihuha ntabwo biraba ibintu bigaragara biri mu mategeko
urakoze cyane senateri Nyarugabo guma kuri telefoni bwana ntanyoma aricyo wifuza kuvuga amagambo make cyane kubijyanye n'ibibazo Fidele yarabajije
ndagaruka ku cyambere Fidele yarabajije njyewe ntekereza ko ibibazo by'umutekano mukeya muri Congo bishobora kuba bihura bukeya n'icyitwa amatora ndashaka kuvuga ko iyo ubirebye byubatse mu bintu byamaze imyaka myinshi aho ubutegetsi butaza bwegera abanyagihugu budasubiza abanyagihugu butamenya ibibazo abanyagihugu bafite ni ukuvuga ngo amatora ashobora kuba mu gihe ibyo bitari byakosorwa ubwo ngize n'amahirwe tukaba turi kumwe na senateri Muhiyo Aviyanje n'abantu bashobora gutora n'ubundi uwo mutekano nturangire kubera ko ibibazo nyamukuru biri hariya muri Congo bidakomoka ko abantu batagiye ngo bandike ku ikaratasi ngo batoye runaka uretse wenda imitwe yitwaje imbundi bivuye mu bihugu bitandukanye ibibazo by'abanyagihugu bari muri Congo bituma batwara imbunda benshi barwana nuko leta imaze imyaka myinshi yarabuze ndashaka kuvuga ko atari ikibazo cyavutse niba ari muri 1996 niba ari mu 2001 niba ari ryari ni ibintu bimaze imyaka myinshi aho leta ibura mu gihugu abantu bagakora ibyo bumva bashoboye gukora kugira ngo birwanewe simpamya ko icyo kitari cyasubizwa ko twokwizera ngo amatora naza ngo namara gukorwa ngo birasubizwe wenda nkaba umuntu akaduha icyizere kivuga ngo undi muntu uzaba agiye gutorwa ngo we noneho azoba agiye kujya kubisubiza icyo nacyo ntabwo kizanwa n'umuntu kubera ko ngo bavuga ko yari afite popularite ntekereza ko ari ikintu cyagombye kunyura muri programme politike y'umuntu nshaka no kugaruka kuri iki cya Katumbi sinzi niba neza bisavuga ko ari umuntu wemerwa n'abantu benshi byaba bishoboka ko ari byo ariko wasanga abantu bamwemerera ko batekereza ko hari icyo yohindura ariko nta kintu kuri njyewe nari nabona gihamya ko hari icyo yohindura kubera ko ntacyaratubwira yohindura uretse kwitwaza ibyitwa amaclabu y'akabumbu n'ibiki byinshi sindabona impamvu abantu bashobora kuba bamukurikira kubera ko barambiwe n'ibyari bihari uko niko ntekereza naringize ngo mbaze nanjye ariko nta makuru nari mfite ari handehoro y'icyitwa le mouvement sorry social media honorable yaravuze ndatekereza ko uwitwa le atundu yaba yaravuze ko bigoye ko Moise Katumbi aziyamamaza ku bukandida perezida kubera ko afite nationalite ya Itali ntekereza ko icyo gihe byaba byateye intambwe iruta ibintu bivugirwa muri social media kubera ko biba byagiye muri cadre politique uwo mvuze Alain Atundu ni umuntu uvugira majorite presidentielle ariko kandi icyanze gitekerezo nuko ntekereza ko bizamugora kubera ko hatangiye kugaragara ibintu bimeze nka preuve z'uko yaba iyo nationalite yarayifashe Jeune Afrique yarabyanditse ifite utuntu yagendeyeho yakuye muri meri runaka yo ahantu muri Sud ya Itali yerekana ko yafashe nationalite ya Itali akayikoresha kimwe n'iya Congo nabyo ni ibindi ubwo bigenda bizamuka umuntu areba wabireba uko bigenda bizamuka bikakwereka ko hashobora kuba hari ibintu byinshi bitari byategurwa byazatuma umuntu atizera neza ko nta matora yanakorwa ko azakorwa mu buryo bwiza no mu muco
urakoze cyane bwana Ntanyoma reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Minani wiriwe neza uri hehe
jewe nakaze Bujumbura
hehe
Bujumbura
ikibazo cyawe
ne ariko jewe ndiko ndumva je muri kumwatubarira muko muravuga yuko Congo hariho iriya double nationalite hello
yego
ariko rero ndiko ndaraba ndagerageza gusoma amakuru amwe nkaguma numva ariko haraba ibintu bijanye no ibintu by'amatora ngo bisigaje umwaka umwe kugira ngo abe ariko rero kugira ibyo bintu kugira ngo kuguma biba buri mwanya je ndumva umengo si byiza mu gihugu kuko icyo bituma igihugu gisubira inyuma bigatuma kidatera imbere ugasanga ubutunzi bwinshi buherera mu ibyo bintu byo kwama umuntu yateguye amatora kandi ari byo byategereje gufasha abanyagihugu mu bintu by'iterambere na cyane cyane kuko igihugu kitagira iterambere nta gihugu kiba kirimo kuko kiba kiriko kirakora gisubira inyuma
Minani urakoze reka dufate na Emile wiriwe neza
Niriwe neza munyamakuru.
Uri hehe?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yego, nukuri murantungana sinari hafi ya karadiyo. Mwombira nko mise gonde mikenya. Nari numvise gato nyumenga muri ko muvuga ku bijyanye n'amatora muri Kongo ariko sinari hafi ya karadiyo.
Nibyo turimo kuvugaho hari ikibazo waba ufite ku mutima wifuza kubaza bamwe mu batumirwa dufite mu masegonda make cyane.
Yego mu masegonda make ndagifise na cyane cyane ndakibaza batumire naho ntabumvise nibyo Kabila menga sinzi neza ko yaba aratangaza ko azotanga ubutegetsi mu kwezi kw'icumi na kabiri ariko amakenga jewe mfise burya mu kirundi bavuga ngo ubuza gushya buratagata burya bisunze imyifato y'abategetsi ba Congo barabona Kabila azuhava yubahiriza amasezerano yahagarikiwe na Gatolika ya Congo murakoze
urakoze cyane senateri Nyarugabo ari cyo wavuga kuri ibyo bibazo
icyambere nagira ngo manze mpumurize Ntanyoma Katumbi sinavuze ko ari umuntu abantu benshi bashima mfete navuze ko igihe cy'amatora nk'umudepite yatowe n'amajwi menshi ariko icyo gihe bamutoraga nk'umudepite provincial cyangwa umudepite national na gouverneur ubu rero sinzi nimba gifite iyo popularite kandi sinzi nimba bonamutorera kuba perezida kuko kumutorera kuba depite provincial no kuba gouverneur bitandukanye no kumutorera kuba perezida w'igihugu sinzi nanjye sinzi neza nimba afite ubushobozi wenda abakongomani twifuza w'umuyobozi wo utabara igihugu akakirengera nanjye icyo ndacyo nabivuzeho kuko siyo mwanya ugira kampanye ariko ibibazo babaje bibiri uko numva umwe yavuze ati amafaranga akoreshwa ku matora iyo kabaye afashije abantu mu by'amajambere nta kundi byagenda
amatora na amatora amatora
ndiyo reka amatora agomba gukorwa noneho ndi nabantu ndi bavuga ngo bakeneye amatora bakeneye ko ubutegetsi buhinduka ngo ariko be kwishyura fakture yayo bumve ko batagomba gukoresha amafaranga yo gukoresha amatora nta kundi byagenda tugize ngo kandi ni n'amategeko muri constitution biranditse ko manda igomba kurangira hakazi akaba amatora wakaza ubundi butegetsi nayo demokrasi kandi ibyo nta kundi byagenda bigomba gutwara amafaranga uretse ko abantu bose babyibazaho hari ndetse n'abantu bakora amarecherche bakora ubushishozi bwinshi bandika bibaza bateste aya matora muri Afrika arimo cyane cyane nka ya Congo adutwara amafaranga menshi kubera ko igihugu ari kinini ariko bakabona wenda mu mitegekere muri gouvernance ndagihindutse cyane none bigasa naho nyine amafaranga yapfuye ubusa ibyo byo uyu wabajije siwe wenyine ubyibaza n'abandi barabyibaza ariko iwe ndabasubiza ko nta kundi byagenda amatora agomba gukomeza kaba kuzageza igihe abaturage bazogarukana ubutegetsi koko mu maboko yabo noneho bakabuho bashaka kandi amatora agakorwa uko bikwiye uwo bifuza akaba ari uyatsinda bakamuha amajwi menshi akaba ari uyatsinda kandi akaba ari utangazwa akaba ari uyobora noneho naho mu buyobozi bwe akaba yakubahiriza ibyo abaturage bakeneye bifuza iyo niyo demokrasi ariko kugira ngo abantu babigereho Afrika yose site twenyine muri Congo Afrika yose iracyafite inzira ndende yo kunyuramo ijambo ubaje ikibazo cya kabiri arabaje ate se Perezida Kabila yaba yaratangaje ko azarekura ubutegetsi icyo kibazo cyagarutsweho kenshi mu mishyikirano mwumvise yabaye yakorwaga n'abapadiri biri mu bintu byari byarahagaritse agreement accord kugira ngo abantu bagire icyo bumvikanaho kuko basabaga ngo yandike ngo ntazongera kwitoza kandi bubandike ko atazoharanira manda ya gatatu n'ibindi ariko nawe akavuga ati singombwa ngo mbyandike singombwa ngo mbivuge kuko biri mu mategeko constitution ya Congo inemerera manda zibiri mugizo manda zirangiye c'est normal c'est naturel niko bigomba kugenda donc sinjye ugomba gusubira ngo nitoze kuko amategeko atanemerera manda zitatu
ariko senateri
niyo nabivuga gusa kubivuga ntibiruti byanditse muri constitution ndavuga uko wavuga n'abantu be bamuvugira bamuvugira
ariko iyo mvugo turayimenyereye mu bayobozi benshi abategetsi benshi bavuga ko bazubahiriza icyo amategeko avuga ariko bikaza kurangira bavuze ngo abaturage badusabye ko tugumaho
ndagira aho niho nashaka kurangiriza justement mvuga ko habe niyo yo bivuga agakora declaration akavuga ati njyewe kabisa nta manda ya gatatu nshaka sinzitoza ntibya ashatse kubihindura biroroshye kuruta guhindura ibiri muri constitution kuvuga ngo yaravuze ashatse kubihindura sibyo bigoye kuruta guhindura ibyanditse muri constitution niyo mpamvu rero ibyo bitakagombye kudutwara umwanya ariko nyine abantu bose bagomba kugaragaza gukora no gukora pressure kugira ngo impinduka zibe wenda cyangwa se amategeko yubahirizwe constitution yubahirizwe nicyo gikomeye kuruta n'ijambo aba yavuze wenyine gusa cyangwa se abamuvugira bavuze donc declaration ariko ndibwira ko ndibaza ko iyo njya kubimenya ko icyo kibazo kiri buze mba nazanye akoro ya iriya bita ya Saint Sylvestre yanditswe mu kwezi kwa 12 umunsi umwaka urangira yari yowe n'abapadiri ndibaza ko muri iyo akoro babyanitsemo neza ko atazongera kwitoza.
Bwana Ntanyoma, wo uvuga iki kubavuga ko ipfundo ryayo matora rihagaze kuri Perezida Joseph Kabila?
Urakoze cyane Edi, nagira ngo manze ngaruke kucyo honorable yaravuze. Ntabwo nigeze mvuga ko honorable ariwe wavuze ko Katumba afite abantu benshi bamushigikiye, ahubwo cyari cyavuzwe na Fidele wavugaga ngo Katumbi bashobora kumubuza amahirwe yo kwitoza, ngo abakongomani benshi ariwe bafitiye icyizere. Ndagira ngo kize kumvikana muri ubwo buryo, ntabwo ari honorable Moise navugaga.
Kirumvikanye, urakoze.
Ndi mu bantu bemeranywa na Donani ko iyo urebye imbaraga abantu bashyira mu gutwara amafaranga y'ibihugu n'igihugu kujya gutoresha, noneho ukareba uburyo ibindi bibazo biba biri aho hantu bashaka gutoresha bititabwaho cyane, birangora nanjye kubyumva. Gusa sinfite igisubizo kuri Minani, ariko ndumva mpartaja nawe igice kinini cy'igitekerezo kiwe, kuko iyo urebye abantu ukuntu baza bahaguruka bakava Washington, bakava Paris, bakava Bruxelles, bakava Londres ngo baje kuvuga ngo ni mutore, ariko dufite abantu bicwa n'inzara badashobora kugira icyo babavugiraho, njyewe numva bigoye cyane. Ikibazo nyamukuru kiri hariya ahantu kigiye gusa n'ibindi bihugu biri muri kara ya karere, sindabona neza ko ko Kabila ari umwe wenyine ukwiye kuvaho mu gihe abandi baturanye nawe batavaho. Mu kanya nari ndi nkurikira ibiriho bibera muri ntuza muri Angola, iyo urebye muri Angola ni nkaho hagati y'iyo yatowe vuba n'uwari waratowe mbere atangiye kuzamuka ikintu kimeze nko kujya guhangana, ku buryo umuntu urebera ibintu ku ruhande bishobora kukubwira ngo buriya iriya deja ni sinyale mbi ishobora gutuma n'abandi baza batekereza kwitonda ngo bahereze abandi bagenda bitonda. Ndetse turacyafite ibibazo byinshi muri Afurika nk'uko honorable yabivugaga, ariko cyane cyane muri Congo, ku buryo iyo njyewe mbireba nza mbona tumeze nk'abantu ari ikintu twazaga dupfiga kitwa ngo ni akabumbuka k'akaroki kabaga karimo umwuka ariko ubwa ko kadakomeye, mukagakinisha muhaye mukoresha amaboko kubera ko nukoresha ukuguru cyane gashobora guturika. Uko niko nza mbona Congo imeze. Umuntu ashobora kuyisunika cyane ukayituritsa uburyo bwo kuyijera bukagorana. Si mu bibazo bikomeye ntekereza abantu baza baguma kuvuga ariko ntibibonerwe ibisubizo, ntibibonerwe n'ibihamya, nuko ntekereza ko Perezida Kabila ashobora kuba atari yabona umuntu asingiriza ubutegetsi yari afite, kandi ubutegetsi ntibuza butabwa ku ibarabara, kandi ubutegetsi ntibaza bapfa kubuhereza igihe cyose ngo babonye iyo ni formule tubona hari, ariko kandi akwiye no kubatekereza kwigana n'abandi bari hari. Ndagira ngo icyo kintu kiri fondamental nubwo kidafite kubona ibihamya byinshi.
Urakoze Bwana Ntanyuma. Harundi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika watwandikiye witwa Bruce Bahanda, yagize ati Kongo iracyafite igihe kinini mu mvururu, bati kuki ngo giye mvuka mu ntara ya South Kivu, iyi ntara irimo inyeshyamba utobasha kumenya umubare, kandi abagize iyo mitwe y'inyeshyamba ni abanyamahanga. Ubwo wumva icyo gihugu cyoreka imvururu, kandi buri gace karimo izo nyeshyamba bakagenzura nka guverinoma yigenga, ngaho nawe byibazeho. Bwana Moise Nyarugabo, iyo wumvishije umuturage nk'uyu avuga ngo igice atuyemo gisa nk'aho kigaruriwe n'inyeshyamba zigenzura utwo duce nka leta, mwebwe nk'abantu muhagarariye abaturage mubivuga hiki?
Ndagira ngo nimba wantegere neza nigeze kubivuga. Urumva icyo gisha avuze nanjye nicyo nkomokamo. Nigeze kuvuga ko muri Sud Kivu, ndetse ndanapresize ko iwacu misozi iwacu hari imitwe ikomoka mu bindi bihugu. Nigeze kubivuga,
wabivuze ndabyo.
Ayo ni amakuru y'impamo kandi nyine adashimishije kumva ko imwe nari mukumva ko hari imitwe imwe iva mu Burundi yabamwe barwanya leta y'u Burundi, ndetse n'iyindi irwanira leta. Ni ukumva ko hari imitwe irwanya leta y'u Rwanda rimwe na rimwe bakumva ko ndetse n'indi mitwe nayo irwanira irwanira leta irwanya abaryabandi noneho ibyo byose twe nk'abantu tubyibazaho tubibwira leta leta irabizi twarabiyibwiye tubisaba nyine tuyibwira ko tudashaka ko iwacu ariho habindiri iyo mitwe y'izo nyeshamba ariho bazoja kurwanira kwa kundi bavuga ngo aho inzovu zirwaniye utwatsi nitwo tuhagirira ibyago none usange abantu ibihugu kandi bigiye kusa naho bigiye kurwanira iwacu ibyo twarabyiyamye twabisabye leta tubwira ko leta igomba kugira iki bikoraho kandi ariko ni leta igomba kubikora urumva s'abaturage si population baba b'ubwoko bumwe cyangwa bw'amoko yose nta mbaraga bogira kwirukana abantu bafite indwara ariko ni leta igomba kugira iki bikoraho kugira ngo bagende bahagere bagere aho hantu bahiyensitale base n'abahategeka biba bigaragara ko hari ahantu leta itakoze neza imirimo yayo ibyo byo biragaragara sibanga kuko nyine wenda igisirikare kiba kitarakoze umurimo wacu neza cyangwa se serivisi za renseignement z'amakuru haba hari ikintu kitakozwe neza
ariko senateri Nyarugabo mwebwe mu nteko ishinga amategeko ni namwe mushinzwe kugenzura ibikorwa bya leta
ibyo justement ibyo ngubwiye ko tuba twarabikoze nk'abantu nk'abaparlementaire n'impamvu n'uyu munsi ushobora kubivuga no kuri radio nuko mbihamya neza ko atari ibanga kandi leta izi ko twabivuze ko twatabaje leta ikibazo rero ni ukumenya nimba n'izo parlement nyine zo muri Afurika zifite uburenganzira bwo guhindura leta ibyo nabyo iyo ni iyindi deba y'ikindi gihe mu gihe leta itakoze byose ibyo yagomba gukora nimba parlement ishobora kugira iki yihinduraho iyo ni iyindi deba niyo mpamvu rero narimvuze nti ibyo ni ukuri iyo mitwe irahari ariko icyo nongeraho nuko no muri 2006 igihe amatora yabaye imitwe imwe muri iyo ngiyo yari ihari nakubwiye ko hari aho ntigeze ntashoboye kugera kwiyamamaza kuko hari interahamwe kuko hari FDLR hari ahandi abandi nabo batageraga kuko hari abamayimayi hari n'abandi bagiye kwiyamamaza abamayimayi babafata notaje hari ahandi abantu bagiye kwiyamamaza basanga interahamwe nizo ziyakontorora akaro bategeka uko amatora akorwa ibyo nyine ni amarealite ateye isoni ateye n'agahinda ya Congo ariko wenda atenda guhinduka mu munsi umwe mu minsi ibiri ni ukugerageza kugabanya ibibi wenda mu gihe tutarashobora kubirangiza mu munsi kubirandura mu munsi umwe
urakoze cyane senateri Nyarugabo reka dufate ino saa wirwe neza uri hehe ikibazo cyawe
yagera ni bari bya batumire kindega ye kuraba Kongo kuba ho umuntu atiriye Kongo cyatse tura amahoro no kuvuga yuko boba barabuze umuntu yotegeka Kongo bikwiriye ntakundi bobe nabo pfuma yagitamwe kugira uruhande rumwe ruronka amahoro urundi ruronka urundi murakoze
urakoze cyane dufite kandi na Misago Michel uranyumva
ndakumva neza washiti
uri hehe
ndi mu Rwanda uranzi neza
ndakuzi ikibazo cyawe masegunda make cyane Misha
masegunda make cyane tubiri tugufiya ndagira ngo mbaze uriya mutumire senateri eske guto amatora ubwo yivugiye ko mu gihugu nta mutekano urimo hari n'imitwe yitwaje intwaro yamaze abantu amatora wabona ariyo ngombwa cyangwa se icyangombwa ni ukubanza bakagarura amahoro mu gihugu kuko igihe hatazahoremo amahoro kandi amatora ntabwo azagenda neza icyangombwa ni ukubanza kugarura amahoro mu gihugu cyangwa icyangombwa ni amatora akandi kabazo cyangwa musanga wenda uri perezida w'igihugu kugarura amahoro byaramunaniye muragira ngo aveho gushyiraho ushobora kugarura amahoro mu gihugu akabazo ka kabiri nyukaba niko ye koko buriya ingengo y'imari yanyu mufite irina senateri irahagije ku buryo muzayikoresha mu matora mbese ubu ntimuragira iki ko abandi babafasha koma no mu bindi bihugu byose byo biri mu nzira y'amajyambere amatora inshuti mwebwe nta nshuti mufite azabafasha kugira ngo amatora yanyu azagende neza ariko icyangombwa kwa na muteka na mufite mwa wanda mukaka na muteka na mjugu haima mukizo matoro urakoza chane
urakoza chane Micheli senateri Nyarugabo jinshi wa bishu bizariko jirajiza magambo make chane
arawazi atese iki uterwa na matora cyangwa no kugarura amahoro twanabisubije byombi birakenewe kandi mu byukuri byombi ko birakorwa habe no kugarura amahoro leta kuragerageza ntirabishobora ariko hari byayikora nkubu twavugaga ibyayituri delegation ya guverinema ivuyeyo yamaze iminsi 10 irimo ministre wa interior n'abandi bantu bagerageza guhuza bari abantu no guhagarika buri yabwishanye buri muri itu ndetse amakuru nari numvise nuko nabandi bagomba kujayo barimo umukuru w'igihugu kugerageza kubungabunga icyo kibazo cy'umutekano n'amahoro muri itu donc leta kuyagerageza ariko n'amatora ntiyoguma gutegereza kuko amatora nayo adakozwe nayo yobuze umutekano harabumva ko amatora agomba kuba atabaye bagomba gufata n'intwaro bakarwana abo nabo barahari ndongo mugiyama ko amatora atabaye nabyo zoba mu mpamvu zo kubuza amahoro byo kubuza umutekano ikibazo cya kabiri yaravuze ngo kugarura amahoro byaramunaniye ngo ni ugushaka ubuntu zogarura amahoro sinzi ko nagisubiza yaragerageje wenda aho ya iyo numva avuga iyo avuga ko aho yasanze Kongo nahayigejeje bitandukanye cyane ko yafashe Kongo yari yarashisemo irwa ifite imitwe irimo ibihugu nka bitatu hari ibyo yakoze wenda hari n'ibyamunaniye ariko rero sinzi nuzaza iwe nimba azaba afite ubufindo nyabakibwa ngo abirangize muri uyu munsi kuko ibibazo bya Kongo koko ni ingorabahizi ariko icya nyuma rero yarabajije ngo ibyo kwanga ubufasha nta gisubizo mbifitiye njye ubwanjye nari nzi ko wenda abantu bazotanga hari ibihugu bizotanga imfashanyo ariko impamvu numva leta yafashe icyo cyemezo numva impamvu ari ziki impamvu ya mbere ni uko abantu batanze amafaranga yabo botsareti igitutu nyine kugira ngo noneho ugasanga ari nk'abo bategeka uko amatora agomba kugenda kuko bayatanzemo finansi ibyo nibyo leta igomba kuba yaranze bakavuga bati tuzagerageze dukore iyo bwabaga dushaka amafaranga twe twenyine dufinanse amatora yacu tuyakore uko tubyumva ni ikibazo cya suverenite kandi n'abandi n'ibindi bihugu byinshi niko bisigaye bikora nimba amahanga azana amafaranga yazane mu by'amajambere n'ibindi ariko mu by'amatora bakayakora bonyine ku mafaranga yabo kuko abandi bazana mu hojihoji nishi ariko impamvu ya kabiri uko ntekereza ndagira ngo harimo no kuyagaya urumva muha ahantu bije yarimo bije y'amatora ni hafi miliyari cyangwa se bamaze kugabanya cyane byageraga mu miliyoni 900 none ukumva igihugu nka UK ubwongereza ngo batanze miliyoni 9 iyo miliyoni 9 mu miliyoni 900
nakajojo bamumaze
ubufaransa bwari bwavuze ngo buratanga miliyoni 4 ngo ariko ngo bufate amafaranga bwatangaga mu bintu bya education buyashyire mu by'amatora noneho ndagira ngo harimo no kuyagaya bati nono ayoyo natwe twoyabona wenda igihugu kiyashatse cyoyabona bati nimuyagumane nanone dukoresha ayacu amafaranga twenyine ayo ntacyari bumare ntacyari buhindure ndumva harimo no kuyagaya nono bagire ko batanze make ariko kandi nyuma yayo bazane n'amategeko ndagira ngo naho niho leta yahagaze
bwana ntanyoma mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro senateri yaragize ati ibibazo bya Kongo ni ingorabahizi ubona umuti wava hehe mu masegonda make cyane
murakoze cyane nagira ngo mbanze ngaruke kuri ariko umuntu yaravuze ngo kariya karere ka Sud Kivu na Nord Kivu ngo abantu benshi biganjeyo ni imitwe yitwaje intwaro ivuka mu bihugu duturanye
nagira ngo nibutse ko muri statistique zakozwe vuba mu ntangiriro z'uyu mwaka zigaragaza ko hari imitwe irenga 120 yitwaje imbunda y'abakongomani
koko nibyo
y'abakongomani kuri iyo ngiyo yiyongeraho iyindi igiye kugera nko kuri 10 n'ingahe ariyo iyo ngiyo yabiva mu Burundi mu Rwanda no mu Buganda no kuvuga ngo kibazo kiri hariya kinini cyane umuntu ndiyo kibona akise ko ari kibazo kigo kibona cyose ko ari kibazo gikomoka mu bihugu duturanye hariya kiri hari niho utenje kuri cyo warumbajije ndi mu bantu bemera ko ibibazo biri muri Kongo atari ibibazo bisubizwa gusa n'amatora hari ibintu byinshi bikwiye kuba bikorwaho bisubizwaho byitabwaho cyane cyane birebana n'ubuzima bw'abanyagihugu niyo mitwe yitwaje intwaro iva mu bindi bihugu kugira ngo ibone space ikoreramo nuko iba yasanze abandi bantu batawe na leta bamara gutabwa na leta bagashaka inzira z'uburyo babaho bonyine ubwabo bagatangira no gukira ibyo bintu byitwa ko ari amaliance icyo kintu kitari cyakorwa simpamya ko icyo kintu kizava gusa mu matora nuko uvuga ko niba n'amatora azaba abumva bakeneye kwitoza bakwiye kumva ko ibibazo nyamukuru ari ibyo ngibyo atari kwicara ku ntebe nziza nini iri ahantu runaka murakoze
urakoze cyane bwana Ntanyoma senateri Moise Nyarugabo mu gusoza hari Fideli waduhamagaye bwa mbere agira ati abaturage bafite ubwoba ntibazi ikizakurikiraho muri iki gihe murimo mugana mu matora niki wabwira abo baturage bafite ubwoba bw'ibintu batazi bishobora kubabaho
twe nk'aba shinga amategeko turi muri parlement icyo twakora ni ugukomeza kwibutsa leta ko igomba gukora ku mutekano uko ishaka amafaranga yo gukoresha amatora igomba no gushaka n'amafaranga no gushyiraho structure n'uburyo bwo gushyiraho umutekano kugira ngo amatora atazongera kuzana imvururu no guhitana abantu ibyo yo tuzakomeza tubyibutse leta iyo niyo garanti yonyine nshobora gutanga leta rero ubyizakora n'ibyizashobora nayo izagera igihe nayo ibazwe n'abaturage ariko twe tuzakomeza tuyibutse ko amatora akunze kuzana imvururu ko agomba gutegurwa umutekano uhagije ikindi nongeraho nuko ari ngombwa ko amatora aba kuko amatora nimba atabaye hari ukuntu demokarasi izaba icumbagiye izaba ijubanganye ariko kandi kudakorwa kw'amatora nako kudafashije guvernance kudafashije ubuyobozi kandi kudafashije n'umutekano kuko hari abandi nabo barimo gushaka intwaro ngo bazifate kuko amatora atabaye kuko hatabaye ihinduka ry'ubuyobozi ndumva ko byose bikenewe ariko nyine leta nikibereyeho ni ugushaka ibisubizo ku bibazo nk'ibyo ngibyo
Senateri Moise Nyarugabo ndagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wa Hayrad ijwi rya Amerika kandi twizera ko tuzakomeza kuvugana muri iki gihe muri mu myiteguro y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwakoze cyane
murakoze
bwana Ntanyuma Rukumbuzi Delphe nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kandi nawe tuzakomeza kukwitabaza mu gihe tuvuga ibijyanye n'inzira ya demokarasi mu gihugu cya Kongo wakoze cyane nawe
murakoze cyane
mugira umunsi mwiza nshimire inshuti mwese mwari muduteza amatwi nshimire injeniyeri warudufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwane Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika
mécanique tilisa penoa kupamba wewe limwema papa wa huruma kupamba mbingu na dunia wasala wizo singa toto takusifu Nahitaji msaada kutoka kwangu.